langa ma sheegday malaaq guud boqol hore run ahaantii iyada un ku xuma maana ayidaana un haddii ana beelaha boqol hore ma ayidaana khaasatan ana may wakiil ku ahaa beele eemida wakiil ku ahaa beele eemid ma aqbalaas taariikha linin taariikhda ma hayte diso malaaga lahaay eemid malaag goone ee lahaay yalala malaag goone lahaay oo malaag goone lahaayti antiyo dhan langameere ana le eh arang liyaab leo mayna la faday anti la fahama wali ha ku dambooy reed may ku dhigi doon malaaqyadan oo dhan ma jaraan u soo eriya la madata malaaqyada reerogaan kale ma jaraan u soo eriya la madata oo ana le eh haddii hergel la aranta tagna may ogaadasaana mustaqbaliyan owlaada titin mustaqbal munku tabna laakiin hata fursada haysanaa diidu kornaa may la faday aranta miil isku saara malaaq malaaq la kor saaraw ii may ambaaha may la faday oo dadkan un wakiilka ku inin may la faday anti wal fayla unku tabnaa oo unku dhimanaa oo ilaahay er
malaaqi haddii la sheego in malaaqii hore aan walyar siin ku taaba malaaqan haddii la sheego ma oshiinid ilaahay mahadiis meel bay dhowlka la eraa horta markii mari ku dharaday meela laaka dhadhoobiyaana lare antaa la sheene marki la sheene meelo jiiriya wala la gare ilaa bal ibar maslama baloda ehre kor iyo mogdishida ku haay maalin ilaahay meesha jira anti lam odaysid oday oo disow ah mas boqol hore ah nan iska sheeni mal erna arantan awadine safadaana walaalyaalow sasiin erta mal er dadka aan ilaa sagaashan in lamadii inta ka dhahadiyo boqol horaaga armoojay la socday disowga armoojay la socday hadhagaayin waa kumad hayn isku garadaasan isiin walaalasanti wal uma marays e in isku garadaasan
oo jegadii diidi ka waayo ama ka waayo inti lagweeda ee kalsoonidii koolanagni beel kulman oo midaysan arka sadiidaasay jega ku waaya sadiidii malan mar dad oo sakala siyaasahanka godoodii oo maaragna sakala hangodoodin yaa intii meel gaaraysunimanu eraana malaagaas hubsanin